Mayibongwe inkosi. Njengoba sele kuthethiwe amatyeli amabini ngayo inyweba enkulu yokuba singabalapha sizokudumisa, sizokufuna uThixo, sizokufumana uThixo. Mzana uBranham uthe kuntshumayelo, umntu akaqale amkhangele uThixo uyazifihla kuThixo, uyabaleka, uyazimela. Njengoba kwakunjalo egadini yase-Edeni, abantu abawayo abamfuni uThixo, kodwa umntu othe wafunyanwa, umntu othe wahlangulwa uyamfuna uThixo, uyamnqwenela uThixo. Siyavuya enkosini ngalo lonke ixesha esinokuhlangana ngalo sizomdumisa. Ndiyacinga ukumnqwenela uThixo uba azitshile kuye kukhula ngakumbi kakhulu. Kuye kwenzeka kum kwabekeka kum kuba ngokuhlwa kwangolwesithathu kumele uba lixesha lomthandazo, kwaye ayikho into enokusisondeza kuThixo okanye isazise kumava kunye noThixo njengomthandazo. Umthandazo wokholo, sikholwa ngeentliziyo zethu uba uThixo sele esinikile izinto esizicelayo. Namhlanje ndiye ndafumana ukufowunelwa, udade mhlawumbi uzawuba lapha, kwaye wathi, mzana uFrank, yanguThixo angakusebenzisa uba uzise ilizwi elizokuba yintsikelo kum, ndidinga intuthuzelo. Ngokunjalo kumele ngenyaniso sazi ukuba kuthetha ukuthini na ukuza enkonzweni, hayi nje ukuza kodwa ukuza uzokuva kuThixo, uzokusikelelwa nguThixo, uzokufumana impendulo evela kuThixo. Siza apha khona ukuze sizokudibana noThixo ngenyaniso, kwaye banintsi abangakwazi ukuthwala loo nto ngaphandle uba uThixo azityhile ngenyaniso. Kwaye umthandazo usoloko uyintshayelelo elungileyo kuko oku. Kholo luza ngokuva, kodwa ngawo umthandazo abantu bamisela ukuba bamkele kuThixo into ebivakaliswa kwintshumayelo ngelizwi, bame elukholweni kwizithembiso ezi uThixo azikhuphileyo elizwini lakhe. Ewe ke, ngokunjalo sinenani lezicelo zomthandazo. Dade waseTarin uye wasicela kuba simkhumbule emthandazweni yethu. Omnye udade naye uye wasicela ngenyaniso nangokufudumeleyo ukuba sithandaze ukuba umyeni wakhe anqwenele uThixo, aze ashiye izinto zomhlaba ukuze akhonze inkosi ngokukhululekileyo nangokuvulelekileyo. Ndicinga ukuba siyakholwa ngeentliziyo zethu zonke ngokuhlwa nje uThixo iya kuyolula ingalo yakhe. Zikhona imeko apha abantu bangakwazi ukukhona, nabana ofunda uYakobi isahluko sesihlanu uyakuqaphela ukuba ayithi umthandazo womntu ogulayo uza kumnceda, kodwa ithi umthandazo wokholo amadoda amakhulu awuzisa kuThixo emva kokuthambisa ngeoli uya kumnceda umntu ogulayo uThixo amvuse. Khona imeko ezibaluleke kakhulu apho umntu ogulayo angabisakwazi ukuba namandla, kodwa bavuka ngokholo. Yinto ke esikholo yona leyo. Dadewethu uMayalike esimazi sonke unomhlobo kwasebuntwanini pa eDisseldorf onosimo somhlaza ongasindiswanga. Kwaye ngokunjalo siyawuzisa le meko phambi koThixo namhlanje. Omnye akumelanga acinge ngako kanye acinge ingcinga kude besekupheleni yokuba abantu abangenaThixo badlulela ephakadini. Ukuba ucinga lo ngcinga kude kube sekupheleni, ayikho into embi kakhulu ngaphezu kokwazi ukuba abantu abangenaThixo, abangenathemba, abangenabombungu naphakade badlulela ephakadini. Ngoko ke yanga iNkosi ingasinceda ukuze ngenye imini sikwazi uvalisa lo myalezo umangalisayo umnqamlezo wosindiso oxolelo nowentlawulela. Kwaye olu lunxano lwam ngokunjalo loba thina sithe saba ngamakholwa singasebenzisi ixesha lethu sibe kumdla ngezinto zasemhlabeni, kodwa sijonge kuThixo, siye kulo lonke ihlabathi, shumayele ivangeli kuzo zonke izizwe, size singakwazi ukwenza kakuhle oko. YanguThixo inyaniso angasenzela inceba. Ukuze oko kusadinga uba kwenziwe, kwenziwe ngoba balikaThixo. Umxolo esiwufundelweyo apha uThixo uqinisekileyo ukukhokelele ngohloko. Ndindakubhala namhla uba amadoda akwaThixo awombi minxuma okanye abeke izithiyelo, kodwa ngawo aphoselwa eminxunyeni bafakwe kwizithiyelwe ngokuba bamngqingqwa nje. Kwaye umzana uSmith ufunde elizwi kwindumiso isahluko samashumi amathandathu nesithandathu, andikalifundi mna. Ithi apha, wena usizisa esithiyelweni ubeke imbandezelo phezu kwethu. Inkosi ithi, yizani kum nonke nina nisindwayo nibulalekayo ngumthwalo, ndiyakunika ukuphumla kwemiphefumlo yenu. Kwaye ngokunjalo kungenzeka ukuba iNkosi iyawuvumela umthwalo uba ubekwe phezu kwethu ekumele siwuthwale, kodwa iyasinceda ukuba siwuthwale. Uyasithwalela imithwalo. Qhubeka ithi, wena wenze abantu ukuba bahambe ezintlokweni zethu, sadlula emlilweni, sadlula emanzini, kodwa wena wasikhupha wasibeka endaweni efaneleyo. Akadunyiswe uThixo. Mhlawumbi kubhalwe ku-Isaya isahluko samashumane anesithathu, waxa sidlula emanzini akayi kusiqwenga, xa sihamba emlilweni xa siyikutsha, ngoba mna Nkosi ndinani. Nokuba kumele sijongane nantoni, uba iNkosi inathi sizawuphuma siphephile. Amadoda amathathu akhutshwa kwidika elivutha umlilo, kwangekho nevumba lokutsha ezimpahleni zabo. Kwaye utshaba lukaThixo elalibaphosa babulawa ngamalangatye. La madoda ayethembele kuThixo zange ahlazeke. Amen. Akekho umntu othembele kuThixo uyakuhlazeka. Ewe, ukuba ufuna ukujonga izinto zangaphandle ngoko nje uba nditshile, asikwazi ukuba kumele siyenini elidabini. Kodwa inye into eqinisekileyo, udabi esilulwayo asilwi nenyama negazi, kodwa silwa neziphathamandla zobumnyama. namagunya emimoya engendawo ndiye ndatsho abantu emhlabeni ukuba bebeshiyeke emoyeni abantu emhlabeni beyabawa kuba ngcono kodwa izinto ezimbi zishiyeka phezulu zingene ebantwini zibonzakalise apho iye ibambi kakhulu khona nje uba ndikhe ndayibona kule mpela viki kusoloko xa thina makholwa silawulwa ngusathana ngoko ibambi kakhulu amatyela asixenxe kubo loo nto nje ayikho sebhayibhileni nje kodwa yinyaniso abantu ababekade bengamakholwa ngoku ngendlela ethile kwizizathu noba zithini phantsi kum ukungena kuqondeka kodwa ilolo hlobo bayakwazi ukwenza nantoni na emva koko ndicinga ngoku ngodade omdala endamvelelayo ngomgqibelo kwayazi ndiyathemba le iyawuba into yam yokugqibela ngokubhekisele koku ngoba ngokuqinisekileyo ndiwubonje ngomsebenzi wam uba ndichitha ixesha nabantu abangesenazimvakalelo njengoba sitsho kwisibhalo esingcwele bayawuba khona abantu kwimihla yokugqibela abaneengqondo ezonakeleyo kwanjengoba kubhalwe ngolo hlobo kumele kube lolo hlobo kwakumelanga uba sothuswe koko oku kodwa kuchasene noko mele ngokulula nje simbulele uthixo uba izibhalo zizalisekile kodwa kuba kubi okanye kube buhlungu xa ungulo uphindaphinda ubekwe kwindawo exineneyo kanjalo nje njengamanye amaxesha njengopawulos ndathe enkosini ndayicela ukuba yalele usathane ukuba amke ngokuba ebembetha ngamanqindi cinga nje loo nto hayi nje isifundo kodwa ukubethwa ngamanqindi kwayayintoni impendulo ubaba lolwam lukwanele kuba amandla am enziwagqibelele ebuthathakeni bam sithini ke ngoku sele ndiyixelele inkosi amatyeli amaninzi ukuba melabonise usathane omnye umntu ukuba ayobetha phayana ambethe ngamanqindi kude kube yile mini uthixo akakandiphendule kude kube yile mini isendim kodwa yibi yenye ke izinto ezininzi lo mprofethi mtsha ebezibanga ngaloo nto kwaye into yokugqibela yayikuba uthixo uthetha naye ngawo onke amaxesha phantse ingadluli imini apho uthixo angathethanga naye uthi ke ngoku uthixo undixelele ukuba u-Ewald Frank uqashe umdubuli ukuba ayodubula uWilliam Branham kwaye ungayicinga ke loo nto ndandiqala nditsho kwakhona ndithi laa ndoda iphambene kodwa yayimvakaliso engqingqa leya ekwakumele ndiyisebenzise ngelathuba ndandinothini kwabanye abantu bayiva loo nto kwaye loo dade mdala uthandekayo othe waliva ilizwi apha amatyeli amaninzi wathi kuye thixo wam kwaye ukuba ndiye sokweni andikholwa ewe ungayicinga loo nto ubunzima abantu ababekwa kubo nakonke kuphantsi kwengubo yemfihlo ndiyacela ungaxeli namnye ngokunjalo kodwa yiya kwindlu ngendlu uze uxoke ebantwini uthixo uzawubafumana bonke ngenye imini ungathini kwaye yayiluvuyo tade wakhala wathi uThixo uthume wena kuthi hayi kuphela kuthi kodwa nabanye bathe banqunguphala ungayicinga nje kuba kude kube intsimbi yesine ekuseni abantu abahlala ngapha kwesitrato benza izamo ukuba bagqwethe abanye ukuba le meko yayilungile pha igwenxa apha masiyishilo lahlobo yiyekele nje kuThixo owazi zonke izinto ithe yabaluleka nje okulula kum thina singabantu singabe sinolwazi oluthile okanye inyaniso ethile ngoke akwazeki kuthi ukuba sibe nemboniselo yonke yento ukuze sikwazi ukugweba kuThixo kuphela wazi zonke izinto wazi neengcinga ezifihlakeleyo zenhliziyo yiloo nto ilizwi likaThixo lisixelela ba musa ukugweba kwaphambi kwexesha kodwa linda ithi inkosi ibuye xa oko kufihliweyo ebumnyameni kuzawuvela ekukhanyeni inyeke kodwa into esingayithetha abantu abazilibalayo kude bafike kwinqanaba elithile sebewudlulisile umgwebo kubo ngokuba bathe ngokulula balahlekelwa yiyo yonke imvakalelo kuba abantu basemhlabeni ababenokuba nayo kungangcono ndingazixeli ezinye izinto ezindichaphazela kakhulu ewe akunyanzelekanga apha sinombuzo njengoba tshilo urusi umzana usmith wanika kubhaliwe kwincwadi yokuqala ukorinte isahluko sesixhenxe uqolo weshumi nesihlanu kwaye oko ewe xa ujonge izithethe omnye wombuzo onzima kakhulu uba uphendulwe kodwa ndizawuphendula okunjalo ndiyakhona ndiyakhona uba sithe safumana umlinganiselo ome kakuhle elizwini likaThixo ngesityhilelo kwaye nangalo lungiselo lukamzana uBranham umbuzo uthi ndiyafunda ingaba elizwi lithi udade othe washiywa ngumyeni wakho ongakholwayo okanye uthe wohlula umtshato angakwazi uphinda tshate kuzo zombini ezomeko ndithatha ipeni yam ngenjongo ndiyikrwele ndiyisusa indawo yesibini ngoba ayibhekisele ntweni ngoba nantsi ebhekiselayo kuba xa ongakholwayo eqhawula umtshato hayi kuba olikholwa uqhawula umtshato ngoku kokubini akumelanga kubandakanye apha inye into engabhalwa apha ndizayifunda le nto incwadi yokuqala abasekorinte isahluko sesixhenxe umqolo weshumi nesihlanu kodwa ke ukuba lo ungakholiweyo uyahluka makahluke enye inguqulelo ithi makaqhawule umtshato uba ufuna ukuqhawula umtshato umzalwane nokuba ngudade akabotshelelwe xa kunjalo ke uThixo usibizele eluxolweni impendulo ilandela ngolu hlobo kule meko ukuba ongakholwayo ufuna ukuwahluka ufuna ukuqhawula umtshato ngokumzalwane okanye udade akabophelelekanga kulo mtshato ababophelelekanga ngokwelizwi likaThixo apha kude kube sosusiphelo ke elizwi lithi into uThixo ayimanyileyo mayingahlulwa mntu ifumana kubhaliwe kuMateyu sahlo seshumene thoba Mateyu sahlo seshumene thoba umqolo wesithandathu ngako oko abasebabini banyamanye oko ke ngoko uthixwa kumanyileyo makungahlulwa mntu umntu akanakwahlula uku uba into uthixo ayimanyileyo uyimanyele iphakade ngokuba enye indawo iyahluka omnye uyohluka kwimeko yomnye ongakholwayo noba ngumzalwane noba ngudade bobabini akho namnye ubophelelekileyo kulo mtshato bobabini noba umzalwane noba ngudade bangangena emtshatweni omtsha kodwa ukuba udade uyohluka ukuba udade uyohluka uqhawula umtshato okanye umzalwane uqhawula umtshato akho namnye kubo nokungena emtshatweni omtsha uyivile loo nto ewe sifunda ilizwi likathixo kumele samkele ilizwi likathixo apha umzekelo ithi ngokucacileyo ke ukuba lo ongakholwayo uyohluka makohluke umzalwane nokuba ngudade akabotshelelwe kwimeko ezinjalo kodwa uthixo usibizele exolweni nampi na umfazi othe wagxothwa ngumyeni wakhe ongamkelwayo ngumyeni wakhe umyeni wakhe othe waqhawula umtshato angakwazi uba aphinde atshate lo dade ndiyakufundela kwaye indoda enoxanduva ngale nto kuzawumela uba iphendule kuthixo ngokuba yenze ukrexezo kumfazi onjalo ngokwendlela ke engcwele yokubona kodwa akadingi uba ashiyeke yedwa ndiza kufundela phaa kuMateyu sahluko sesihlanu Mateyu sahluko sesihlanu umqolo wamashumi amathathu anesibini ke ukuba ubani uthe wamlahla umfazi wakhe kungekho ngenxa yombulo uyamkrexezisa ukrexezwa lwenziwa kanjani ukrexezo kumfazi othe washiywa indoda kanjani ndiyacela makuthethwe xa ephinde etshata xa ephinde etshata ukrexezo lwenziwa kuye kodwa lo mgwebo awuthwalwa ngumfazi kodwa uthwalwa yilaa ndoda ithe ayamfuna ukutsho ukuba umenza uyamkrexezisa ukutsho ke nguye osolwayo ngokuba ukrexezo lwenziwe kunye naye ngoko ithi kanjalo nabani othe watshata umfazi othe waqhawula umtshato uyakrexeza angakwazi utshata kodwa indoda ethe yamlahla umfazi iyawufunyanwa enetyala phambi kothixo izawufumana umgwebo ngoba uthe wahlukana nomfazi wakhe umbeka kwimeko apho amkrexezisa khona ngokwesibhalo kodwa akadingi ukuba ashiyeke yedwa ngaphinde akwazi ukutshata ngokuba indoda ethe yamlahla kodwa ukuba umfazi wenze ngolo hlobo ecinga kuye hayi xa ndithe ndohlukani nale ndoda ndizokwazi utshata enye ukunjalo ukunjalo yimeko ke yahluke kakhulu leyo ngokuthi kuhlola intliziyo kwaye uyagweba injalo ke nasendodeni ewe ukuba indoda iyacinga uba ewe ndifuna ukwahlukana nje naye enzele ndizokwazi uthatha omnye indoda enjalo kuzawumela iphendule phambi kothixo ngenxa yokrexezo eso ke sisibhalo esingcwele ndiza kufundela kwilizwi likathixo ungabona kumnqophiso omdala umzekelo Nkosi yethu kunjalo ixelile oku kuMathewu sahluko seshumele thoba. Ngoba qala manifunde uMathewu sahluko seshumele thoba. Kuba indoda inokumnika umfazi wayo ileta yokugqawula umtshato. Kodwa zange kuthi umfazi anike umyeni wakhe ileta yokugqawula umtshato. Loo nto ayiphile. Sakufunde uMathewu sahluko seshumele nethoba. Meliba yilapha endaweni ethile. Oh ewe umqolo wesixhenxe. UMoses ngoko wayalela ukuba kunikwe umbhalo oqhawula umtshato.
Without a writing of divorcement.
Bathi kuye phofu ibini na ukuba uMoses awise umthetho ukuthi makamnike incwadi yokwahlukana amale ngaphandle kobhalo lokwahlukana umfazi akanakwazi uphinda tshate. Kwakumele ukuba kubhalwe ileta yokwahlukana. Zakufundela kuDeuteronomy sahluko samashumi amabini anani nesine. Kakuhle kakuhle bengakulungiselanga lo mbuzo. KuDeuteronomy sahluko samashumi amabini anesine umqolo wokuqala.
Because he has found some uncleanness in her, then let him write her a bill of divorcement.
Xa ithe indoda yazeka umfazi yayindoda yakhe, kothi ke ukuba uthe akafumana ukubabalwa emehlweni aye ngokuba ifumene indawo ezizintloni kuye, yambhalela incwadi yokumala yamnikela esandleni yamgxotha endlwini yayo. Waphuma endlwini yayo waya waba nguwandoda yimbi, yamthiya le ndoda iyimbi, yambhalela incwadi yokumala yamnikela esandleni yamgxotha endlwini yayo. Nokuba ithe yafa le ndoda iyimbi yamzekayo wangumkayo, mayingabi nako indoda yakhe yokuqala yamgxothayo ukubuya imzeke abe ngumkayo emveni kokuba enziwe inqambi ngokuba lisikizi elo kuYehova. Ndiyafunda kwakhona kumqolo wesithathu. Yambhalela incwadi yokumala ukuba indoda yimbi, yambhalela incwadi yokumala yamnikela esandleni yamgxotha endlwini yayo. Nokuba ithe yafa le ndoda yimbi yamzekayo wangumkayo, mayingabi nako indoda yakhe yokuqala yamgxothayo ukubuya imzeka abe ngumkayo emveni kokuba enziwe inqambi ngokuba lisikizi elo kuYehova. Uze ungalenzi ukuba lone ilizwe elo akunikayo uYehova uThixo wakho ukuba libe lilifa.
This is actually a very clear statement.
Kahle kahle le yintetho ecace kakhulu. Kwaye sizawubona mganyana esibhalweni ukuba uThixo wavumela izinto bazibhalwe kumnqophisi omdala nakumnqophisi omtsha ukuze kungabikho mntu wawushiyeke sewumnyameni. KwabaseRoma isahluko sesixhenxe umqolo wesibini. Kuba umfazi owendileyo ubotshiwe ngumthetho kwindoda yakhe, lo gama idla ubomi. Kuba ke ithe yafa indoda ukhululekile kuwo umthetho ombophe endodeni. Ngoko ke ukuba uthe waba kuyimbi indoda yakubona ukuba indoda yakhe isadla ubomi kothi wangumkrexezikazi. Uyabona uba elinye ilizwi lincoma elinye ilizwi kanjani. Ukuba indoda ilahla umfazi wayo azaphinda tshate, ngokwelizwi likaThixo uphila elikrexezweni. Kuphela yindoda ethe yamlahla ozoba noxanduva ekumele aphendule kuThixo ngenxa yolukrexezo. Kwaye apha ixelwe nje kakuhle ukuba umfazi bophelelekile endodeni yakhe soloko esaphila. oko kunjalo kubhalwe incwadi yokuqala uKorinte isahluko sesixhenxe. Incwadi yokuqala waseKorinte isahluko sesixhenxe. Umqolo wamashumi amathathu anethoba. Umfazi ubotshiwe ngumthetho ngalo lonke ixesha isaphilileyo indoda yakhe. Ke ukuba indoda yakhe ithe yafa ukhululekile angendiselwa kwayithandayo kodwa ke ngokwasenkosini. Nabanofunda le miqolo eqaphele emamela kwinto ethethiweyo uzawuqaphela ukuba umahluko phakathi kwendoda nomfazi uxeliwe nje ucacileyo apho. Ayikho indawo eBhayibhileni apho ithi indoda ibophelelekile kumfazi wayo soloko esaphila. Uba ukhona umuntu ononifumanela isibhalo esinjalo makasise kum. Apha ithi umfazi ubophelelekile endodeni yakhe logama idla ubomi. Ayithi umyeni ubophelelekile emfazini wakhe logama idla ubomi. Nabani uthetha le nto unetyala lokongeza into elizwini likaThixo. Ukutsho ke fundise amaKatolika kwaye iyakohlwaya lilizwi likaThixo ngokuba ethe wongeza kwinto ethethwa sisibhalo. Into enye ixeliwe apha kwabaseRoma sahluko sesixhenxe umqolo wesibini. Nabani na othe wamamela wafunda kakuhle uzawuqaphela ukuba ithi ngokuba umfazi onomyeni bophelelekile emyenini wakhe logama edla ubomi. Abanye baqhubeka bafunda benze umqolo wesithathu umqolo wesibini onekhoma ukuba ngenxa yam ke kuthiwe umyeni ubophelelekile emfazini wakhe logama edla ubomi. Ayikho loo nto elizwini kaThixo. Kumele siyiqonde izithethe zithe zashunyelwa imaxesha amaninzi ide yaba yinto eqhelekileyo. Abantu abayazi nento abayithethayo, abayazi into abayikholwayo. Iziphumo zaloo nto ke kukhona ukubhidabhideka okuthile phakathi kwabantu bakaThixo. Abakwazi ukubeka izinto ngendlela elungileyo. Emva koko kube khona abo bakwaziyo udubaduba umlilo. Emva koko benza ukunxunguphala okukhulu baqhubeke. Hayi, kuThixo yonke into ishiyeka ngendlela eyayibhalwe ngayo kumnqophiso omdala nakumnqophiso omtsha. Kwaye nje uba nditshilo yayingekho imeko apho uThixo wayenokuthi umfazi unokuthatha umyeni wesibini. Kodwa uThixo wathi indoda inako ukuthatha umfazi wesibini. Ngabe uyifundile? Abantu abaninzi bayazi ngenhliziyo iBhayibhile kodwa ngaphandle kwemiqolo ebaluleke kakhulu ngamanye amaxesha okanye kakhulu xa sibuzwa ngakho oko ukuze sithi ngenyaniso sikwazi ukunika inkcazelo enyanzelekileyo. Kuba ndiyakuxelela ukuhlasela kuza ngamandla ukuba kumele sizixhobise ngelizwi likaThixo. Ndingakufundela bhaliwe emthethweni Exodus isahluko samashumi amabini. Exodus isahluko samashumi amabini ananye inxolele isahluko samashumi amabini ngumthetho imithetho elishumi. Apha kusahluko samashumi amabini ananye ithi xa uthe kwazeka omnye umfazi
then shall she go out free without money.
Ukutya kwakhe okanye ingubo yakhe umsebenzi wakhe emtshatweni awuyikucinywa ukuba uzenza zonke ezi zinto kuye ngoko uyahamba engenamali. Oku kuthethwa ngomlomo ongcwele wenkosi. Yazi oko ndicela khona ukuba nguThixo thina besingenakuthetha nto kodwa uThixo wathetha yonke into. Acela abantu ba-Israyeli uba kumele baphathe imihlakulo xa bekhululekile ukuze bakwazi ukuyokungcwaba oku. UThixo usizisele yonke into ngokuqinisekileyo usinike ingcebiso elungileyo ngayo yonke indlela kuDuteronomy isahluko samashumi amabini ananye umqolo weshumi enesihlanu thi othe wabetha kuDuteronomy 21:15 xa indoda ithe nabafazi ababini omnye ethandwa omnye ethiyiwe mayi bayizalela onyana lo uthandwayo nalo uthiyiweyo ke unyana wamazibulo woba ngothiyiweyo ngokunjalo kunjalo uthixo kuthethile oko yiloo nto ngoku so singathuki nakanye ekumnqophisa omdala xa kuthethwa indoda enkulu yakwathixo ngenyaniso ngamadoda akhulu akwathixo xa kusiwe ekutshateni abafazi abaninzi akukho nentetho enye evela kuthixo kwibhayibhile yonke eli gama lithi ipoligami zange athethe nakanye ngepoligami uthixo ebhayibhileni wenza ukhetho olunye ipoligami xa kukhona ingxaki kumfazi uba unokuthatha umfazi wesibini hayi umfazi abe namadoda amaninzi hayi owesithathu owesine owesithandathu owamakhulu amathathu njengodavide okanye amawaka njengosolomoni loo nto ibingaveli kuthixo uyayazi loo nto uthixo zange akuthethe oko xa ufunda ngogideyoni uba wayenabafazi abaninzi nabonyana abangamashumi asixhenxe bangabakhe ukunjalo kodwa bakwenza konke oko ngezenzo zabo phambi kothixo babengenaso isibhalo saloo nto njengoba sikulo mxholo ke ngoku ndithanda ukuba ndikubuze kunjani ndikunika impendulo njengoba yintoni na ukrexezo ngokohlobo lokubona lwebhayibhile sithethile ngomtshato sithethile ngokuqhawula umtshato kwaye inkosi uyesu yade yathi nabani na ojonga umfazi wenye indoda ayikhanuke sele ekrexezile kunye naye entliziyweni yakhe umfazi ozinikela endodeni ungonaphakade ngunophakade ngumzimba ongcwalisiweyo walaa ndoda inye lo othatha umfazi wenye indoda ungumkrexizi kwaye ungaphezu koko emehlweni kathixo kwaye siyakubona kudavide udavide wayenabafazi aboneleyo kwaye ngenye imini ubheshebha wayihlamba ulungile wayihlamba kwaye wayenabafazi abaninzi wabona yena wajonga ixesha elide kwakumele uba uhambile wagqitha wajonga kwenzekani kwakunganelanga ukuba wamnqwenela entliziyweni yakhe wayefuna ukuba alawule endlini ngoku wagqiba ukuba athumele uUriya ngaphambili ukuze abulawe angabuyi ukuze abe nokulawula okukhululekileyo udavide yayingengumkrexezi kuphela udavide waba ngumbulali uyivile loo nto ilizwi likathixo elingcwele elo eli lizwi likathixo elingcwele apha kubhaliwe kuDuteronomy isahluko samashumi amabini anesibini umqolo wamashumi amabini anesibini ukuba indoda ifunyanwe ilele nomfazi otshate kwenye indoda ngoko bofa bobabini loo ndoda ilele naloo mfazi nomfazi lowo ubutshayele ke ububi bungabikho kwaSirayeli eli lilizwi lenkosi loo nto kubhaliwe uThixo uya kubagweba abakrexezi nabenzi bombulo nabajolayo yintoni ukrexezo ukrexezo kuxa ndithatha umfazi utshatileyo umfazi wenye indoda ndimenze owam umfazi okanye ndilale naye. Lurhexezo ke olo emehlweni kaThixo. Mele kuthethwe ngokucacileyo okanye isibhalo sikuthethe. Ngaba ndithethile apha kobusuku nje okanye ndiye ndavumela ilizwi likaThixo uba lithethe izinto kumele zithethwe kanye kubo bonke. Masibuyele kulaa mazwi kwabaseKorinte. Ithi apha nje ngenjongo kwimeko apho ongakholwayo eqhawula umtshato, kwaye kumele nditsho ngenyaniso ukuba andilazi nalinye ikholwa elinokuqhawula umtshato. Umntu ozibiza ukuba ulikholwa ahamba aye emagqwetheni eyofuna ukuqhawula umtshato. Umntu onjalo, noba yindoda noba ngumfazi, ulukhanyele ukholo olu abangukuba unalo, olu akholwa ngomlomo kodwa engakholwa ngentliziyo. Umntu okholwayo wenza ngendlela esijonga isibhalo. Banindi iminyaka yoxolelaniso. Ndizayifunda le nto kwakhona ncwadi yokuqala uKorinti isahluko sesixhenxe umqolo weshumi nesihlanu, ngoba ibingumbuzo lo. Kodwa ukuba lo ungakholwayo uyohluka ngokohluke. Umzalwane okanye udade akabophelelekanga xa kwiimeko ezinjalo. Ndizifundile iifayile zemeko engekho kude apha. Pha umzalwane kuphawu othile kobhala igqwetha lakhe. Inkolo nomkhokeli wenkolo iWard Frank. Ewe, kwa ndingaxela ntoni? Iziphumo zazisithi waqhawula umtshato nomfazi wakhe waze watyobha mna ebandla lonke ngodaka esithi kakuhle kakuhle asinanto ngokwasemthethweni kunye noFrank. Hayi, zonke izinto zibonakala ngaphandle, omnye angasoloko ethetha ngazo ezo zinto. Yiloo nto mhlawumbi kwakumele ndithi kwangaphambili uThixo uzazi zonke ezi zinto. Okamanye amaxesi nje udade uhlukane nomfazi nomyeni wakhe, ngoku siyava ukuba uphinde watshata kwakhona. Kodwa ingaba ulivile lonke nayibali emva kwayo yonke loo nto? Uyayiqonda into ajongane nayo, wava ubunzima ngaloo nto ephoselwa ngaphandle komnyango? Akho mntu obuzayo ngaloo nto. Wena ochongiweyo, mbulela uThixo mini nobusuku, mini nobusuku. Ufuna ukwenza oko? Kwenze. Kwaye bonke abo bathe noba kwesiphi isizathu wena ngokwakho ungasiqondiyo, xa sithe satsalelwa kuko oku, kumele nisizele. Sele sinako kwaneleyo uba sikuthwale. Akekho umntu oyaziyo uba ibuya nantoni loo nto. Ayingomtshato kuphela ekuqhawulwayo, kuqhawulwa amasapho, ubudlelwane buyaqhawuka. Abantwana balahlekelwa ngabazali, nabantu abadala balahlekelwe ngabazukulwana. Imeko zomtshato zizo ezo uba kubi kwazo. Kungangcono ukuba kumele ungene uhambe loo ndlela, mhlawumbi uThixo avumele ndihambe le ndlela kuba ndincede abanye, ndazi ukuba ubomi bunganjani na. Kwaye ungandikholwa xa ndithetha oku, ndizawuba novelwano kuye wonke umntu ngoncedo lukaThixo. Ndikwazi ukunika wonke umntu icebo elilungileyo ngelizwi nangawo umoya kaThixo. Kwaye ndiyathemba ukuba niya kundithandazisa, ngokuba ngenyaniso ndikudinga ngaphezu kwayo wonke umntu. Ndikudinga ngenyaniso. Masibuyele kweli lizwi, emva koko sidumise sibulele uThixo ukuba usinikile ukukhanya, kuba nabantu abahlaselwa lilishwa akumelanga ukuba baquleke phansi komthwalo. Kodwa ngoba balikaThixo bangaphakamisa amandla abo amehlo abo bawaphakamisele ezulwini kuThixo ophilayo apho livela khona incedo lwethu sonke. Benokundithatha ndikubuyisele ilizwi likaThixo umyalelo ongqalileyo njengoba inkosi yatshoyo ba aniyi kukrexeza ngokunjalo ngoko kanye apha Exodus isahlulo samashumi amabini umqolo weshumi nesine uze ungakrexezi umqolo weshumi nesixhenxe uthi kwi-Exodus isahluko samashumi amabini umqolo weshumi nesixhenxe uze ungawunqweneli umzomelwane wakho ungawunqweneli umzomelwane wakho kunjalo Thixo uthethe okwanele elizwini lakhe ukuze asincede kuzo zonke izinto kwaye nditsho kwakhona yanga awo bathe banenyweba kumele bambulele uThixo kwaye bayeni bathandeni abafazi benu njengoba nithanda ibandla likaKristu nimbulele nimbulele uThixo ngaye kwaye ninibafazi bathobeleni amayeni benu njengoba sitsho isibhalo esingcwele ngokunceda likaThixo kunjalo masithathe ukuma ngokwendlela yokubona kweBhayibhile ukuba ilizwi likaThixo lishunyayelwe kuphela ukuba liphilwe lenziwe ukuze uThixo aze azalisekise athathe abangabakhe ahambe nathi sonke maludunyiswe igama lakhe. Amen. Asimeni sithandazeni siza phambi kwakho uThixo ibizicelo ezine zomthandazo udade wasethunini udade uthandazela umyeni wakhe uba uThixo ube nenceba kuye umsikelele ngokobutyebi bobabalo lwakho nenceba uncede ungenelele oko kubekwe njengomnqweno entliziyweni yakhe ukunjalo udade waseDesseldorf nodadethu eAugsburg sibabeka phambi kwakho uThixo kwaye siyakholwa sisonke ukuba izithembiso zakho zingu-ewe zingu-amen wena uyawuvumthandazo uyaphendula siyakubulela ngako oku kosethandekayo yanga oku kuhla kungathi kanti kuye kwakhonza ukuba qinisekise uba ukusukela ngoku bonke abantu onke amadoda azawubaphatha kakuhle bawathanda abafazi babo nje ukuba uKristu elithandile ibandla yanga abafazi ngokunjalo bangathanda bawahlonipha amadoda abo nje bakutshile elizwini lakho nika ulungelelwano olungcwele kuzo zonke izinto kosethandekayo nuba nenceba kuthi nakubo bonke abo bathe bahlazeka awo bathe bawuwa emingxunyeni nasekuthiyeleni baluncedo lwabo beyintuthuzelo kubo kwaye siyakuma kunye nabo kuzo zonke iimeko kosethandekayo yanga ungaphakamisa intloko yakho usisikelele ngokobutyebi bobabalo lwakho wena uyinkosi Thixo kaAbraham Thixo kaIsake Thixo kaYakobi uthethe noMoses wena wawuphayana kwintaba yeSinayi wawuphayana kwintaba yeminquma uyafana uthethe ilizwi lakho uthethe ulwimi olunye unguThixo omnye aludunyiswe igama lakho elingcwele ngoku nangonaphakade amen.